subira imeniponza na tokota. Kote kupambana tatu bila langu penzi tamtam wameliokota. Moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda nimefuba halinishi wenge wivu na konda anipita mbali kama kidege aniacha hoi mimegelege na zala unikana nuna bwege uinauma kama asalisha pokonywa masege kaniacha gaoma dege dege mewambezi bichi mewamla ndege akumbuki nyuma. Tena sikuthubutu kumfanya jutie kunipenda niliamini milele daima daima kwake sikuaga zumbuku kujapo yangu kitocha limulikia anavyoiweka kando inanuma yangu akili amechanganya changanya amedanganya hakuna tena siri amechanganya moyo ameugawanya.
But you drive me crazy, gone. Now I can't get you off my head. Can't get you off my head.
Umeniachia kidonda, kidonda. Miweza koni nakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Tena siri
amechanganya moyo ameugawanya
yakumbe lipita kunusa.